Maki hapo kwanza ncheke.
This is high grade music.
Music on the beat. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke.
More icy.
Cheke, maki kwanza ncheke.
Eti Zuchu waolewe na Mondi. We, mama Dangote seta mtia makonzi.
Maki kwanza ncheke.
Ivi woya na deti na nani? Au ndiyo kauza figo jamani?
Maki kwanza ncheke.
Eti nisome ni msome nani? Baba yangu ndo natunga mtiali.
Maki kwanza ncheke.
Una gari, kazi una. Una nyumba, hati una. Umesoma, kazi una. Maki kwanza ncheke.
Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke.
Bino.
Cheke, maki kwanza ncheke.
Eti nawe unajiita PC. Paka leo natumia Infinix.
Maki kwanza ncheke.
Eti baby nataka macho matatu. Mi mwenyewe natumia kiswaswadu. Gigi mane we waifu matilio. Sigila siku tambulia vilio. Una gali kadi una. Una nyumba hati una. Umesoma kazi una we. Maki kwanza ncheke.
Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke. Cheke, maki kwanza ncheke.